Ase na sika uka jemu kwa di auma ukoso amina ni jemu kwa kengreli di auma bi
ni jemu kanyi wale na marikika siku anidongo alikele du farasina foli animu minyo kontoro keneka adine anabani make mojibu damili ni jemu kanyi aubela jideka jija jemu kanyi akana fuwako sabula nimi talike on damili jideka
Yo, Frafina Poli la Melikela Wama Poli Anita Uni Abawi Amana Soro Sensera, Frafina Poli de Muka Asigra, Yuratinina Aukulubel Dinken of Walmake and Yautelke, Mojibo Dambele Kabi, Washington DC, Walma Wama Poli Anita Uni Abawi, Frafina Poli Momuntado Ale, Wadla Melika, Sekuni Donko de Mukain, Mumeke Arabao Araba, Nirene Killing Katarabla Nirene Flawatila, Segibike de Mukanka, Sibili Kari. Wati kelen fana la an be sɔrɔ direct la Facebook kan VOA Bambara ni mɔgɔ minnu sɔrɔ i bɛ se ka na FM kan Bamako o ye 102 FM Gao o ye 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM o ta bannen yen balima an be sɔrɔ fana an ka site kan o www.voabambara.com balima o jamukan sigira nin wagati min na aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terike ani aw ka ciden Modibo Danbele ka bɛ Washington DC bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo o bɛ Bajara de bulu. Bajara ye jɔn ye ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la n'u b'a fɔ ma ko an ka yan bila ale de y'an ka invité ye bi ani a ka manajɛ ni o ye Buwa Tunkara ye kɔnɔna fana na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma mun ye Dr. Keb ani Basbi ani Madol Wulasa an balimaw yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr. Keb ale ka fɔli sa o fɔ mun ma ko sanu negeni les gars let's go song from MALI Mali on y va les gars
Blagada Maga. Oh, yeah, I had like maybe a Maganda Queen Lady. Okay.
Folie la meli kila wanga folie ani tanuni abawi amana sora yoro fensi la frasina folie ni ame ambe kuma ode la anga folie ba anga tonye mo baya Musa Alpha Traoré kabisem ni ale anga fans club mbe mali la anga folie bay Abdul Salam Maiga kabina Nashville anga folie bale fene Ibrahim Keita ale sigile mbe ni watini na ya Washington DC ambale fene fo anga folie bay John fene ni watila anga folie bay nene bachili ale sigile mbe Sikaso amba focus ba kosbe ani anere ka invite special ni oye Bajara Adonin Beko, Anga Yambla, ni aka manager, ni we boa tunkara, uludi anga bi invite anga folibuye. Kusre kusre. Malma u frasina foli jaro foli jume. Amantega din watina. Babsi turi alika foli sa ufomoku. Furu, let's go. Sound from MALI. Mali, let's go lega.